Imirimo y'abatumwa ikipando kyalenga ikumirimo na filitatu. Amu Antioke mulukuta ulwalimo emwali bakasesema na bakasambirisha Barnaba na Simeoni uwitwa Nigeri na Luki umwina Kurene na Manaene walelelwe pamwe na Herodi Tatraki na Sauli. Kabili bene pakupyunga kuli shikulu nokuleka okulya umupashi wa mushiro watile.
Mpatuluileni ko Barnaba na Sauli kukubomba omulimo uyo nabetila.
Elyo ilyo balekele ukulya bala pepa babikilepo iminwe babalekele baye. Eicho bena pakutumwa umupashi wa mushiro batentemukile kuselukia. Na pakufumako baile mubwato kukupro. Kabili pakufika musalami bale bile chewe chakwalesa mumasunagoge ya Abayuda. Na Yohane bali nankwe wakubafwa. Awo ilo bala lenye muchishichonse ukufika kupafu basangire uwa manga kasesema wabufi umuyuda. Ishina lyakwe ba Yesu. Wali kumulashi Segi Pauli, muntu wa mchetekanya, uyo pakuita Barnaba na Sauli, afwa ilio kumfwechewe chakwalesa. Lelo, Eluma, wa manga, pantu emu aloleshi na liakwe, alibachi nchintile, pakufwa woku pululo mulashi kuchitetekelo. Lelo Sauli, uitwa Kabili Paulo, pakuisula momupashu wa mushiro, no kutonta amenso paliwene atile.
Wewa Isulamu obu chenje shibonse, no obu prumu shibonse. We mwana wakwa kasebanya. We mwana wakulunga makonse. Usheta wakalekeo kuponda mikenshiresha ololo kesha kwa shikulu. Nanomba, mona, ukuboko kwa shikulu kuleba paliwe. Kabili walabe mpofu, uushi mwona kasuba kukashita.
Apopene, kwa mpone ni akafifi, ne mfifi. Ala enda uka, ala foyo wakumutungulula kukuboko. Eyo mulashi pakumonecha aponene, alitetekele, icho asu nguike isambirisho lya kwa shikuru. Awe Paulo na bae ndoba nankwe, bae mamubu ato papafu, bafika kupega, wampa mfulia. Lelo Yohane afumile kuli bene abwelele ku Yerusalemu. Awe bene ile bafumile kupega banundurukire ku Antioke wa Pisidia. Kabili pesa bata baingire mu sinagoge nokwikala. Pakupo kubelenga mmalango na bakasesema abakalamba be sinagoge batumile kuli bene abati.
Mwe bamu nyine fwe, nga mulina chebo cha kukonkomesha cha kusosa kubantu, soseni.
Awe Paulo epakwima, na kukapisha kukuboko ati.
Mwebe na Israel, na mweba tina lesa mfweni. Lesa waba bantu, abena Israel, asa dileba ishifwe. Kabili asa nsabika abantu iliyo balebele mwe gupti. No kubafumisha mo kukuboko kwatu mpulwa. Na mumatololo ashipikishe kumibele yabo imyaka nalimo amakumi ane. Kabili iliyo aona wire nko chine rubali mchalo cha Canaan. Aba pyanike chalo chabo. Na boba ikele muemia kanali muemia ndaine na makumi ya sano. Panu mayaifi. Aba pele baka pingula. Ukufika kuli Samuele. Kasesema. Nididi aba lombele mfumu. Nalesa aba pele Sauli. Umwana wakwa Kisi. Uwa mumuko wa wakwa Benjamini. Pamia kama kumiane. Kabili pakusesha poyu. Ai mishe Davidi kukube mfumu kuli bene. Uyo ali mushimike obunte ati ninsanga Davidi umwana wakwa Yese omuntu wabango omutima wandi uka kita fyonse fyo mfwaya mubufyaishi bwa uyo emole safu mishe Israele katula Yesu wine mwalole kirayo Yohane abalire po kubiro lubatisho lwakulapira ku bantu bonse bakwa Israele iliyo wene alitalaisa awe iliyo Yohane alefishapo umulimo wakwe atile mulentu ngokubani tene lero moneni alenko nkapanuma ontu indiato sha kumakasa yakwe nchiye nyo kushikakula mweba munyine fwe mweba naba umeba rupwa rwa kwa Abraham nabonse pali imwe abatina lesa kuli ifwe ekwa tuminwe chebo che pusukirweri bantu abeka sibamu Yerusalemu nabakateka wabo pakukana muishiwa nangu maishi uya baka sesema aya berengwa amasabata yonse baya fishishepo mukuseka nelio tabasa ngirio mulandu wa mfu anakalia balo mbele kulipira to ukuti wene epa iwe awe ilio bafishishe fyonse fya mulemberwa epa kumuisha pachi muti no kumubika munchishi lero lesa amubushishe kubafwa amwenwe panchi kuishinge kubani nena nkwe ku Yerusalemu okufuma ku Galili abona nomba ninte sha kwe ku bantu naifwe twaisa bila kuli mwembira nsumeya kuti ichala iruwe kuli bashifwe icho chine lesa nachifishapo kuli ifwe fwe bana babo pakubusha Yesu kubafwa filiacha alembwa na mulwa marumbo ulu alenga shibiri achiti niwe mwana wandi inerelo ninkufyala lero icha kuti amubushishe kubafwa okubula okubwerera kabiri kukubola efyo aso seriati nkamupela ifya mwishiro fya chishinka fya kwa Davidi eicho mulwa marumbo lumbi atile tamwakaleke uwa mushiro wenu amoni okubola pantu Davidi wena pakupyungiro okupanga kwa kwalesa munkulo yakwe apo nene mutulo kabiri abikirwe kuli bawishi no kumono okubola lelo uyolesa abushishe tamweni okubola iyo eicho mweba munyine fwe chishi bikwe kuli imwe okuti kuli imwe ukurekererwe membo kubirirwa muri wene kabiri muri wene onjo utetekela abo alunga mikwa kuli fyonse ifisha alungama ifyo mwafirirwe okulunga mikwa ko mumalango yakwa Mose eicho chenjeleni ukuti chisa pona pali imwe icha soso wa muli bakasesema achiti moneni mweba misula papeni noko naika icho ine nde bombo mulimo munshi kushenu umulimo uo tamwaka tetekereko na kalia nelio omuntu enga ushimika kuli imwe.
A Paulo na Barnaba pakufuma abantu balapapata okuti kulandwa kuli bene ifyebwe fi pesa batali akukonkapo. Awa ba mu sinagoge ira balongolo kamo abengaba muba yuda nesangu ishishinshimuna bakonkele Paulo na Barnaba nabo balela nda kuli bene noku bakonkomesha ukwikalirira mukusenami na kwa kwalesa kabiri pesa bata ili akonkapo chinga no mushuonse balongane kukumfwe chebo cha kwalesa awa abayuda pakumona amabumba bayiswiremo kalumwa barapirikefi alesu sa Paulo nokumupontela lera Paulo na Barnaba basosele nokushipa abati
ichebo cha kwalesa chali nokubalira pokulandwa kuli imwe lero apo mwachitandura nokuiringa bashiene umwewo wa muyayaya moneni tule pribukira kubena fyalo pandwe efyo ishikulu atweba ati ninkubika kukube chengero kubena fyalo kukube pusukiro okufika pampera ya panonse
awa bena fyalo pakumfwa bala sekelela no kuchindike chebo cha kwa shikulu kabiri bonse abasonterwe kukuya mumweo wa muyayaya bali tetekele awe chebo cha kwa shikulu chasabanke ne mchalo chilya monse lero abayuda basongere abana kashiba kankala abashinshimuna na bakalamba ba mumushi nabo bayimishe ukupakasa pali Paulo na Barnaba no kubatamfya mu mipaka yabo abe na ira baba kuntira olukungulwa kumakasa yabo bayire ku Ikonia lero abasambi bayisushiwamo ukusekelela no mupashi wa mushilo.